city. Come on, like, come on, like, come on, like, come on, like,
babe, tuna macha wa gusi. Staki kuvate na nuksi. Kuchit sasa nukta. Tuna shapa fume, mata nkiku cheat ya roofi na nisuta. Post paka wako block, safi. Kama wana bando, wasaidie wifi. Wanajila spona si pepesi kwako. Na wesi umepesi, me I love no body but you. You and I to see na option. Onesha kama one moja, weka caption. Watu hato kijificha takuchimba. Kama one moja, utamlinda.
Honey, ukini misi weni text. I'm a video call cause I'm here for you. Washa kuna kwa kiku test. Ni post kila time wabure kitu.
Unajua na wala hatuli kwao. Wanajitia kutujua misi ina story zao. Hila za kwetu unajua si wanaweza na wao. Yani ni kutusumbu. Sasa tutenda beach me the sunset. Walike marafiki kwenye engagement. Na kila tukio picha zita husu. Tumugope nani umri unarusu. I'm so proud of you. Let them know that. Look how you're beautiful. Oh my god. Nisi ndo nanza kudet for the first time. Siko late and I'm very glad that you're mine.
Honey, madada wengi wanani check. Wambia hapana miwako tu. Kabisa nimeweka break. Gari mesimika kwako tu.
Come on, like, come on, like, come on, like.
Karibisha kusikiliza wanangu 99 pre-album katika application ya Boomplay. Download application ya Boomplay, ingia, andika Rapture, wanangu 99, enjoy the vibe.